Tuakiri there by Nico Grace. Miharo, still one of my favourite songs. Tēnā koutou, no mai hoki mai ki mana tawa. It is 28 minutes past 5 on the 12th of the 6th, 2023. And of course you're back here with me on Radio Wātea's Drive Show, Mana Tawa. On the line with us now we have Nick Whonotoe, who's the organiser of the Mana Tū Horo Whenua Manu Kōrero competition that was held today in Palmerston North. And I'm looking forward to having a kōrero with him about how the day went. Nā reira, tēnā koe, Nick, kei te pēr here.
Tēnā koe, moi awa, o te rā, tēnā koutou, te hunga whakarongo mai ana. Ai, katahi te rangi pai ko tēnei. It was an awesome day here in Makatili, Manawatū, Papai Oia. Just like every year, Ngā Manu Kōrero is an event that we always look forward to, especially here in Aorohe of Manawatū Horo Whenua. It's something that we really cherish and something that we, especially amongst our kura, our kaiako and our ākonga, we all look forward to preparing and hearing and seeing and celebrating our rangatahi and their whakaaro and the kaupapa that they bring every year.
Miharo, miharo. I mua I te kōrero e pāna ki ngā tauira e whakaihuaka. Heaha ngā pātai, heaha ngā kaupapa mō tēnei whakataitai, mō te manu kōrero i tēnei tau?
Ai, ko ngā tino kaupapa o te wā, hāngai ana ki te āhua o ngā huapai, ngā huarere. Nō reira, poio ana tātou, kaha pāngia tātou e ngā huripari, ngā āwha e ngā waipukitanga. Nō reira, koera, tētahi o ngā tino kaupapa, e wānanga hiana e whakatako tere, tōri ana e ngā taiohi o rātou whakaaro, pēhera te kimi rongoā, moenei tū āhuatanga, mo te tūkino a te tangata ki te taiao, me tā tātou te aki a tātou anō. Nō reira koera, tētahi atu anō, e hāngai ana ki tēnei mea te ChatGPT, te AI. Hoera āhuatanga ngā rāwekewekitanga o te hangarau, mahi matihiko te wānei, ka aha tātou te iwi Māori, ka aha tātou o ngā ahunga o te anamata. Kei hea rā tātou tikanga i roto i tēnei tū āhuatanga, i roto i tēnei ao hou, tēnei ao matihiko. E hāngai ana ki te AI, te ChatGPT, wera āhuatanga. Reira, koera etahi o ngā tino kaupapa i kōrerohia i te rangi nei. Ai.
I puta mai etahi kōrero pai ki a koe, you know, outside of the winners, was there any of the tauira that you listened to and you went, oh, kāre anō kia rongo i tēnei kōrero i mua i te tū o tēnei tamaiti?
Ai, well, I noho au ki te tahaunga reo Pākehā, reo Ingarihi i tēnei rā, koe rā, te hāpai i tē rā taha. So, you know, quite a lot of the kōrero, whakaaro have been kind of recycled over the years. You know, there's kind of like manu kōrero tropes, manu kōrero type of cliche kōrero that we hear every year. But what I saw in our Manawatū Horo Whenua sections anyway was that our rangatahi are quite politically aware, eh? Politically aware, they're onto it in terms of the whakaaro of what's happening in the world in terms of co-governance, bilingual signs, tūtiks, Māori Party. These are the kind of top kōrero that were coming out of the rangatahi. Being a unapologetically Māori, staunch in their identity of who they are. Yeah, so those are some of the kōrero that came out. I'm not too sure if I heard anything that I've never heard before. I don't know. But it's just awesome just to hear rangatahi being courageous and taking that step forward to voice their opinions and to, you know, just to offer their take on what's happening in the world at the moment and where to from here for us as a people.
You know, I know you said, you know, there's the standard Manu Kōrero tropes, and also there's you were mentioning that you hadn't heard anything too far off, you know, but ia mātou, yeah. Tupuake, we used to go to the Manu Kōrero in different regions and realise there's a whole other world out there and a different way not just express their whakaaro, but there were just different issues going on for certain regions. Yeah. And that was most beautiful part about going as a rangatahi to these different regions was that we got to learn these things, ne, because you don't always have access to that kōrero. So mō mātou no ki konei ki tāma ki makaurau, was there anything that stood out in the English section that was specific to the Manawatū Horo Whenua lot?
Yeah, well, in terms of just their own whakapapa, there was a boy who was from Waitahu and spoke a lot about the leadership that has been shown by Sir Tipene O'Regan. Not particularly about our local region, but because kind of urban area, you know, Manawatū, Palmerston North, a lot of our tauira actually are from iwi out of the rohe. So a lot of, when they do talk about themselves and their whānau, their hapū iwi marae, a lot of that is actually from out of our own rohe. And that was the case with our English speakers, the ones that I heard today. We had a girl from Tauranga Moana, and her kōrero was all about Moana Jackson. So that was her inspiration. As I said, had the boy from Waitahu. We had a girl who's her whakapapa also goes back to Scandinavian. So we have whānau from Danivik, so that's the kind of mixed whakapapa they have down there, back to the Scandinavians and Danivik, and also Māori there, Ngāti Kahunganu, Rangitāne. But yeah, no doubt in the other section, the Te Reo Māori sections, where we had winners that are of the local iwi, kare kore I ruku ia ki te hōhonutanga ngā kōrero tuku iho o Rangitāne. O te haukāinga, ko ia tērā, te tuatahi mo te wāhanga Rāwhiti Ihaka, no te wharekura o Manawatū. Wera tā rātou tuatahi, a te mea katahi anō rātou ka whakatuwhera tō rātou wharekura, mai te kurakaupapa Māori ki te wharekura, tēnei tau tonu nei.
Mīharo, oh well. Hopefully we can check that out on Facebook, or is there a live stream or anything? No,
yeah, there was a live stream today. It was on from our local iwi station, Kia Ora FM. So yeah, you could catch it on I think they had a Facebook live stream. It's still up there on Facebook.
Mihara.
From Kia Ora FM.
There you go. Check that out on Kia Ora FM. And who else won? So there was one tamahine from, or was it he kohine no?
Tamatane. Tamatane. Ko Kepa Whaiapu tērā, ko ia te tuatahi mo te Rāwhiti Ihaka, te wharekura o Manawatū. And then junior English, we had Priya Simon, from Palmerston North Girls High School. Senior English, we had Model Preston from Freiburg High School, and senior Māori, Pei Te Hurunui, ko Mariah Coleman no Manukura.
Miharo, wow. And so what happens from this stage for those winners?
Yes, well, the national competition is happening down in Dunedin, the end of Term 3. I can't remember. I think it's the 16th to the 19th of September, something like that, in the month of September down there in Dunedin. And so ka whakahaere here ka manaaki tia mai e ngā iwi o reira o tāko murihiku. Ai, so koe ra, ka haere te toko whāra me o rātou rōpu tautoko ki te Waipounamu, ki o tāko.
Oh, well, miharo, looking forward to seeing them on that stage for that kaupapa, especially in Otago. It'll be an experience for some of those rangatahi, yes. heading that way. But tēnā koe e hoa. Thank you for joining us this afternoon to have a kōrero about this awesome event. Manu kōrero, kāre e kore he tino kaupapa tēnei. Nā reira, ai, kia pai tō ahi ahi e hoa.
Kia ora, tēnā koe, tēnā rā koe tū katoa.
Nick Whonotoe there, the organiser of the Manawa 2 Horo Whenua Manu Kōrero kaupapa that happened today at the Regent Theatre in Palmerston North. Yeah, definitely. Actually, might have a little geezer at some of those those winners when I get home. Sounds pretty neat. I always like listening to a Manu Kōrero because you know what's happening, especially that AI, that ChatGPT Kōrero he was talking about. Looking forward to having a geezer that. But yes, that was that. Coming up next, we have the English news, and right after that will be our kōrero with Taylor Johnson, our sports commentator. A few things we want to cover with her, so stay tuned for that. Until then, here's your English news. It's 40 minutes past 5, and you're listening to Manatawa here on Radio Wātea Onoro Mātoru Te Iarere. Hei a kwane. Ko moe awa tamanui, France, and tēnei.